nake nna modula thoko ga re go dutse kwang koeta bo king salam ke re na le dikgopi go ba go nyaka selo go motho yo mongwe re se šomiše male ya tlang goba metla eo e tlo dira gore mafelelong dilo tsa rona di sepele ga botse.
Again.